ngeke ningimele nikhuluma kakhulu nithule ningibheke ningizela nenkinga ngeke nginzwe ngeke nginzwe.